J-Mon,
Superman,
Cheesy,
Monks,
Jaffa Rhyme, Lamar,
Msela sio mchafu, msela ni msafi, msela mtana shati, anenda na wakati, msela msaka noti, msela sio mzushi, msela hana chuki, msela wanarakati.
Kuna tofauti kubwa kati ya msela na fala, kavipi masikio tega pate elimu mbadala. Mine batili tafsiri potofu ya neno msela, ili mkubali kuwa si ukorofi ya kwenda jela. Msela na mishe, wala sio lele mama, nataka pesa ashike na ndomana anajituma. Mjinga ndo anapenda boteke bila shuli kufanya, ndomana chai na mkate kwake na shindihana. Wengine wanadanganyana usela kuvuta dum, vijiwe ni kutwa nzima au kutokuwa na dem, kila siku anagombana kwa kujiona wawa gum. Nini mana msela wa kweli anajieshi, domana na mpenzi wake, na kweli anampenda, na ngoja ambishe pete ili ndoa aweze funga. Hawezi kimbia mtoto wala kuikana mimba, kama mtoto ni wake basi ni dhari atamtunza.
Msela sio mchafu, msela ni msafi, msela mtana shati, anenda na wakati, msela msaka noti, msela sio mzushi, msela hana chuki, msela mwanarakati. Oya msela, oya, oya msela, oya.
Msela kaa bacho kwenye hela, so man bracket wanzi, nataka hela kula na hela ya mabazi, malazi na kuwasaidia wazazi, nipe kazi tu mzima nichape kazi, nisipofanya kazi siwezi kula wali nani. Na hiyo staki ipotee, shimangu ipotee, mi mtoto wa kiume basi wacha njitetee. Mi nayachapa maisha na maisha na nchapa mimi, sema natono draw kwa sababu najiamini. Moto chini dress kali, dasi wama mjini, mnara waskari unanjua mimi kwa perasu za mjini. Msela mwenye mtazamo makini, najikinga na madawa, najikinga na ukimwi, disiplini na kujua ninafanya nini, ninataka nini na nitapata nini ushansoma.
Msela sio mchafu, msela ni msafi, msela mtana shati, anenda na wakati, msela msaka noti, msela sio mzushi, msela hana chuki, msela mwanarakati. Oya msela, oya, oya msela, oya.
Msela feki, mi msela wa ukweli, original gangster, feel me? Oh yeah, nasaka hela hadi ntapo kwenda ahera. Msela sio alosto, lazima uwe na hela, simamo mkali pia huo unajali, pamba kali na mikausho mikali, sio kabali au kucheza tu kamali. Pocheza sio issue, magu mashani everyday, wala ufanye kazi mwisho siku si utapata pay. Kazi yote halali, bona is okay, acha mambo ya kuiga, don't call me niggas, not okay. Msela siku chafua luga, neza vaa shati na tai kwa chomekea, safi ni kigezo kila semu natokezea, hizi mlegezo katakei kwa potezea. Msela sio mchafu, mtana shati mnakosea.
Msela sio mchafu, msela ni msafi, msela mtana shati, anenda na wakati, msela msaka noti, msela sio mzushi, msela hana chuki, msela mwanarakati. Oya msela, oya, oya msela, oya.